Allez papa de musée.
Story David.
Oka utotoni, badoni kiwa mgongoni. Pale mashambani, maisha bila tumaini. Mama yangu kateseka, ndio nipate malezi. Vibarua kafanya, nipate chakula mezani. Ikiwa shule ya msingi, mama yangu kafariki. Nikaanza kutafuta, hapa na pale, hapa na pale. Nikaanza kuzunguka, hapa na pale, hapa na pale. Mola kanisaidia, nikapata msaidizi.
Amazing switch production.
You like you do my